Minamasela media, Minamasela media.
Mzembe, mwenzenu mzembe. Ninapokuja swala la mapenzi mzembe. Mimyonge, mwenzenu mnyonge. Ninapokuja swala la mapenzi mnyonge. Pengine ligugozea ndo maana ukanuna. Ila siku fichi minajisi vibaya. Na kama likukosea sibora ungesema. Uenda leo ya singe tokea. Sive makupelekesha na kama wagambo. Sawa mwenza kukomando. Viputa kwa samaki alafundo ano haina chambo. Haina chambo. Mzembe, mzembe, mzembe. Inako kuja swala na mapenzi mzembe. Mimyonge, mzembe, mnyonge. Inako kuja swala na mapenzi mnyonge. Kushtakiana kwa dadi na mama ni kawaida, ayo ndo mambo ya vijana. Nisha kurusu nkikosa ruksa kunkanya. Sa vipi mwenzangu naenda sema kwa mama. Mwenzako miifunda kupigana, ila nikikona we miangu vusina. Mwenzako minifunda kuzozana, ila nikikona we minakaa kivyo. Mzembe, mwenzenu mzembe. Inapokuja swala la mapenzi mzembe. Mimnyonge, mwenzenu mnyonge. Inapokuja swala la mapenzi mnyonge. Mzembe, mwenzenu mzembe. Inapokuja swala la mapenzi mzembe. Mimnyonge, mwenzenu mnyonge. Inapokuja swala la mapenzi mnyonge. Oya baba utawa.
You go back to supply me now, but supply me come. Monster like a monster, and this is the good master.